Say some real shit, nigga.
Jam on the beat.
Got him hyped.
Nimezaliwa Mtwara, uko ndani ndani Chitohori na Rendele. Pengine hata bibi yangu na babu bado wanajua Raisi Nyerere. Uko kwetu machawa wapo, tena kikung'ata na kuwacha na vipere. Na sio machawa wa mjini, hadi mtoto wa kike wanamuonea gere. Men, sikumbuki kama Mungu shamomba utajiri, ila kanipa kwa sababu na stahili. Sara kwangu ni jambo la siri, so usishangae akinitangaza ubahiri, yeah. Nimetoboa mbele mkubwa na tare, kipara na saki wa tandare. Hizi sio zama za kale, muziki uko huru kama kambi ya kambare. Piga muziki tumebaki wawili, haikuwa riziki wanangu chidi na kiri. My sister Angela wamemshika kiri, wambie Konde Gang ni jeshi la mtumbi. I'm a champion, I'm your winner now. Champion, champion, yeah, yeah. I say I'm a winner now. I'm a champion.
Tumeshinda watu wanaoamini kwenye mpango wa Mungu, kuna mkono mtu. Tumeshinda watu wanaoamini siku kundo siku ya kuchinja kuku. Hoya we. Tumeshinda watu wanaotembea na umeme lakini bado nyumbani walikosa luku. Tukashinda watu ambao naamini kwamba bahati bahati zote alipangiwa bukuku. Apo mwanzoni waliamini hatutopata mafanikio, walotufagilia wakauza mafagio. Mtani kwetu sio mtu aletoboa sana litoboa sikio. Chuma kimoja nalala dada na kaka, watu hawatupi msosi hata ukichacha. Baba jambazi mtoto anajuza mtani, mama mchawi nyumbani atabaki.
I'm your winner now. Champion, champion, yeah, yeah. I say I'm the winner now. I'm the champion.
Me de Chicago.